Ya muraho neza murakomeye.
Yego. Umeze ute?
Turaho tumeze neza
Yego.
iwacu.
Yego. Aha ngaha tubasanze mu rugo rwanyu cyangwa se aho mukorera. Wanyu wabanza ukatwibwira abatakuzena kugira ngo amenye uwo uri we.
Ya.
Ushobora no kwivuga ikivugo.
Yego.
Niba hari icyo ufite ikivugo.
Ikivugo cyanjye se, ikivugo ni kimwe ni... Reka mbivuge mu... Reka nivuge n'ikivugo kirimo. Amazina reka rero mperaho nitwa Haragirimana Claveri. Ndi umuyobozi w'ishyirahamwe nyarwanda ry'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe hano mu Rwanda muri iki gihugu. Ni ishyirahamwe ryitwa Opromamed. Ni magambo ahinnye ariko y'Igifaransa.
Ubwo mu Gifaransa ni ukuvuga?
Ni Organisation pour la promotion des droits des malades mentaux au Rwanda.
Bisobanuye?
Bisobanuye ngo ni ishyirahamwe se cyangwa umuryango abantu bishyize hamwe kugira ngo barwanye baharanire uburenganzira bwabo kubera ihezwa bakorerwa bafite ibibazo byo mu mutwe. Ndi umugabo w'abana, umugore umwe n'abana batatu, ntuye mu Rwanda i Gasabo i Kigali. Dukorera umuryango nyoboye ukorera n'ubundi hano mu Rwanda i Kigali muri Gasabo. Sinzi niba nakomeza noneho ku mateka y'i
Yego, yenda amateka baraza no kubisoma, gusa utubwiye yenda muri mu ncamake, hari uri umwanditsi wanditse kimwe na bagenzi bawe igitabo Land of a Thousand Stories, umuvuga inkuru y'aba practitioners mu Rwanda. Nk'umwe mu banditsi yenda utubwiye muri mu ncamake, hari ibyo uvuga ku bumwe n'ubushuti n'uburyo niba ari ishyirahamwe cyangwa ari organization Opromamed byagiye bibafasha. Utubwire ho gake aho ngaho.
Mu ncamake y'iriya nkuru nasohoye muri kiriya gitabo,
yego,
navugaga ku bigendanye n'uko intsinzi yacu donc ubutsinzi bwacu cyangwa se uburyo ibanga dukoresha mu gufashanya ari ugushyira hamwe, kuko iyo abantu cyane cyane abantu bafite ibibazo byo mu mutwe gutatana bituma barushaho gusuzugurwa, kwegerana bigatuma barushaho noneho kugaragaza icyo bashoboye. Kuba hamwe rero bituma noneho abantu bafite ibibazo byo mu mutwe hano mu Rwanda, ngira ngo n'ahandi babikoze byafasha, bituma tugirana inama tugakora ibikorwa hamwe, ubushuti icyo bita solidarity, kuba twegeranye imbaraga y'abantu bari inshuti. N'ubundi birazwi mu muco wacu ngira ngo n'uwisi abantu babiri cyangwa batatu bashobora kurwana intambara umwe atarwana. Ubwo bushuti rero bwacu, ibikorwa dukorera hamwe, ibyo byose bitwongerera imbaraga, cyane cyane kumwe umwe aba aramaze gucika intege bitewe na sosiyete abaho.
Yego, ibyo ni byo bikubiye muri iyo nkuru mu gitabo muri ya chapitre maso.
Ni byo bikubiyemo rwose, ariko hazamo ibikorwa nyine. Ubwo bumwe si ubumwe gusa, mu bumwe habamo ibikorwa, mu gukundana, mu bushuti dufitanye habamo ibikorwa naho. Ubwo ngiye muri details hagiye habamo ibikorwa bike, ariko bigenda bigusha mu kuba hamwe, mu kubana hamwe, mu kwiyumvanamo, bigatuma nyine za mbaraga umuntu yatakaje azigarura azivanye muri bagenzi be.
Ntago wakomeza kuko bagomba kugisoma, ni ukubararikira kugira ngo banagisome. Ahubwo izo ntera uvuze ngo ibanga, mpita nibuka akaririmbo bajya bavuga ngo ibanga abanyarwanda tugendana. Mba mvuze ati ibanga Opromamed mugendana,
yego,
ryayobewe abandi, ryarabayobeye.
Ni ibanga rwose, kuko ntabwo ari uku byahoze, twahoze hari dufite ibibazo bikomeye, ariko ubu ibanga ryacu gukundana, kuba hamwe, gukorera hamwe, urukundo, kwegerana cyane, amashyirahamwe ku buryo tugenda dushyiraho amatsinda, nanone umwe tukamukura hari mu mwobo, mu gihuru, mu muryango utamwumva, tukamwegereza abandi, ubuzima buragaruka.
Yego. Niyo banga rero tubararikiye abatwumva ngo bakomeze bagende basome inyandiko ya Claveri Haragirimana.
Murakoze cyane.
Murakoze.
Yeah.